les femmes du Mali.
Atime be kewi suddu be kewi jopane men nokko o yodi halaji gondi rewbe e sarabe solla sen kati ngolata bete hande le boli kati di be holitibe mettimu en majike yodi nokku meri kati o yottaade prefecture e dokki tonganda hakilaji mabbe non prefect kati o batemudo non majatonobe sukabe balli dum be wajibide lami e malidu barkan yole mali fawarde minisma be ami adu non holitinde metti mabbe aljumaare fu tay ko be darti ko nanake jate madam ko ne Fatumata Sissoko lollido mama goto e daranido kabaru e madaraji majo gongol wonko sefodi e kayada men Habibatu Dara to katitu kedden hen ko sefi
ya tellement de morgon
may hewbe ngadi le sahangal worbe amé sukabe amé kedde ke hen rewbe hewbe cuddi hande ndi kangaji di sukabe hewbe lati atime e ko men jidi jam wada meden jidi minisma ya e haaju mudum meden jidi dum barkandu ya e haaju wargol mabbe do nafa fu wala e mudum fay hunde be ngada e kubbe bernde dum wadi miden jidi be dilla e hajuji mabbe be joppo worbe amé darano golleji di men gari do hande yidude e komandaw o fami kulita dum ko woni hakilu amé yottino horejo leedi men di wada e bawde mudum fu yalla France anda dilla leedi men di men jida France kasse men jida barkan men jida minisma
du les forces barka
toutes les femmes du Mali.
Rewbe chapande jeyan kanye e sukabe yamfolila kebi aljumaare de jande ndagu nyalaade didi do hakke tomante fawarde en sariya yottorte jande de yo beedande be doole fawarde e faama hawrbe henbe ko tongi e hakke tomante fawarde hollude du laawi gollerdi noddi la torto yo do hakkilanta ko nokkure faabotonde bamtaare hakke tomante yoroso le habugol e sudaga sukabe ile jonaali fawarde haddugol bibbe rewbe sinimaaji nama nodditeedo ummu mo battan mudun teta o cinema no hollama le commune wurekila o yodin cinema kolito kuteji tongidi e degal sukabe le jonali fawarde e hadduru e wi darani golle o non hollugol o do cinema imaade mudun yo famminde jamaaje de kuteji tongidi e di golleji yo seve sudren le projet mudun nodditeedo le mariage n'est pas un jeu d'enfant du nu degal wana fijide suka darani kabar mudun faabe dana dole bam tare e wawande hormu e rewbe kuccala an bardo nogayon janginaabe bangal worbe fawarde e warobe wadde cuudi yalla na mbawta ila kenye no famamum gollirte e widaranibe odo golle non yodun jande faabatonde buutude mayama rewbe sowi be fawarde e sukabe yo wadde faabatonde yirwere golleji jama asdapton darani obatu yodun batu ndagu nyalaade sappo yodo kaddude e ndedo yotore rewbe male mangal fu biden calmina rewbe jamnati yo jamjaajana dum be.